yajituwafe na tuwabu inza kuyo na tulagira tujikume tujirime tujirie ebitonde byonna byetonda bituwenge chitibwa kubanga tuli mukifana nyichefe tuli bonde bangoma bakamura bakabaka kwange donde chitafe wali
wali
tuli muli mubangalo ze mukama umfufu yensi na mazi we atuja na tubumba kwantisa obutonde bwakwaffe kwantisa ebintu ebirala byonna yayogera kigambo n'ebibaawo kyokka bwe yatuuka ku muntu yakwata na ngalo ze n'amubumba omuntu asaanira amanya omuwendo gw'alina mu maaso ga mukama talinga zaabu talinga feza omuntu yawundibwa kufaanana katonda era waluyombe fe tuli mulimu gwa ngalo ze mukama umfufu yensi n'amazzi we yatuja n'atubumba kwantisa obutonde bwakwaffe kwantisa ebintu ebirala byonna yayogera kigambo n'ebibaawo kyokka bwe yatuuka ku muntu yakwata na ngalo ze n'amubumba omuntu asaanira amanya omuwendo gw'alina mu maaso ga mukama talinga zaabu talinga feza omuntu yawundibwa kufaanana katonda era waluyombe chebichola singa nemiri mujejera kenga tujimanye tumumanye
nama yato muntu weachuka kati unne chitibwa chisulite
tulie waleleza tutiande watu wafude ensolo bolo waza watuli vanga vange orwa chitwela vite vetuli mulimu bangalo ze mukama umfufu yensi na mazi tujana tubumba kwantisa obutonde bwakwaffe kwantisa ebintu ebirala byonna yayogera kigambo n'ebibaawo kyokka bwe yatuuka ku muntu yakwata na ngalo ze n'amubumba omuntu asaanira amanya omuwendo gw'alina mu maaso ga mukama talinga zaabu talinga feza omuntu yawundibwa kufaanana katonda era waluyombe tuli mulimu gwa ngalo ze mukama umfufu yensi na mazzi we yatuja n'atubumba kwantisa obutonde bwakwaffe kwantisa ebintu ebirala byonna yayogera kigambo n'ebibaawo kyokka bwe yatuuka ku muntu yakwata na ngalo ze n'amubumba omuntu asaanira amanya omuwendo gw'alina mu maaso ga mukama talinga zaabu talinga feza omuntu yawundibwa kufaanana katonda era waluyombe
muli mugwangaloze mukama umfufu yesi namazi we atujja na tubumba kwantisa okutonde bwakwa fe kwantisa ebintu ebirala byonna yayogera kigambo nebibawo kyokka bwe yatuuka ku muntu yakwata na ngaloze na mubumba omuntu asaanira amanya omuwendo gwalina mu maaso ga mukama talinga zaabu talinga feza omuntu yaundibwa